Enkosi mzalwana uGreen yinyweba. Umboniso kumzalwana nodade Green kunye nabo bonke abalapha ngale ntsasa. Kwaye yinyweba yokuba ndizive ndiyinikiwe yokuza kule ndawo yokungcola ukuza kwenza izaziso ezimbalwa. Andifuni kuthabatha ixesha likamzalwana uGreen apha ngokuba ndimvile mzalwana uGreen ngamaxesha amaninzi ethetha. Kwaye ngenene ndaphembeleleka kwaye njengoko ezisa ilizwi lenkosi kuthi. Kwaye ngentobeko enkulu malunga nalo izolo uthe andifumani ilizwi enkosini njengamhlawumbi liyakuza njengesityhilelo nje njengokuba lithunyelwe kodwa wathi ndiyathanda ukugxininisa phezu koko bekuthethiwe. Wathi njengaxa uPaulos wabhala into eBhayibhileni ndize apha ukuza kugxininisa phezu koko akutshiloyo wathi andinamyalezo kuphela kugxininisa nje kuphela koko sekuthethiwe kusuka kwinkosi. Ngokungenene oko kuyamangalisa umfo omncinci njengalowa kwaye athi enze intetho enjeya ngoku masibe nelizwi nje lomthandazo. Thixo othandekayo, andazi ngenene ukuba mandiqale njani ngokuba ndiyavakalelwa ulapha namhlanje kwaye ebukhoneni bakho sisoloko siziva bancinci kwaye ndibulela wena ngale nyweba. Ngoku Nkosi, ngokuba wena usinike le ndawo siyathandaza ukuba uya kuhlangana nathi ngalo lonke ixesha sihlangana apha kwaye wanga umoya wakho omkhulu ungashukuma phezu kwesi sixeko. Sanga singabanakho ukuzisa lo myalezo wevangeli esithe sawunikwa waze wabekwa ezandleni zethu kule mihla yokugqibela. Wanga ungazaliseka kwaye wena ufumane wonke umphefumlo ophuma eTucson najikelele othe wawubekela kubomi. Siphe ezi zinto bawo egameni likaYesu Kristu. Amen. Ndicinga ndifuna ukufunda umqolo omncinci wesibhalo apha ngale ntsasa nje phambi kokutsho la mazwi endinqwenela ukuwatsho afumaneka ngaphaya kwizenzo isahluko sesixhenxe sencwadi yezenzo kwaye ngelixa nisatyhila kokuya siya kuqalisa kumqolo wamashumi amane anesine. Ngoku siya eShreveport ngale veki izayo ukuya kuba nothotho lemihlangano. Kwaye ngoku siza kuzama ukuba inkosi ithandile umzalwane uMoore, umzalwane uJack Moore olunge kakhulu umhlobo wethu, sobabini umzalwane uPerry kunye nam, kwaye siyamthanda umzalwane uJack. Umyalezo ndicinga ngohlobo oludidayo kancinci, ingakumbi ngezinye zezinto esizithanda kakhulu nesizikholelwayo okokuba ize kuthi ngokuvulwa kwamatywina asixhenxe njengoko siyikholelwa njengeimbewu yenyoka kunye nokhuseleko olungunaphakade lwamakholwa kunye nanjalo njalo eminye yalo myalezo. Ekubeni mhlawumbi kwabanye asicingi oku kunzima kodwa yona kufanele uvule intliziyo yakho kwinyaniso. Siyakholelwa siphila kwixesha lesiphelo oko kuyinene kakhulu kuthi okokuba sisekupheleni kwendlela. Kwaye ukuthetha kwibandla lenye indoda ke ufuna ukuhlonipha ububele balaa ndoda bokukunika elaa thuba lokuza ebandleni layo kwaye ndiyakubahlonipha ngokwaneleyo okokuba kukho okunintsi ngaphezulu endinokuthetha kuko phaya ngaphandleni kokuzisa okuya ngaphakathi ngaphandle nje ngumoya oyingcwele wenzeke utyhale kancinci uyabona ngoko ngokuqinisekileyo ndiyakutsho njengoko itshilo. Kwaye andazi okungcono kunokwenza oko kwaye ndiyathemba andizange ndifunde okungcono kunokwenza oko yabona masiyitsho yona ngandlela ayitsho ngayo. Ngoku masifunde nje umqolo okanye emibini apha iphuma kwisahluko sesixhenxe sencwadi yezenzo siqalela kumqolo wamashumi amane anesine. Oobawo bethu babe nomngxuba wesingqino entlango njengoko wayemisele ngako ethetha kuMoses okokuba makawenze ngokohlobo abelubonile. Ngokanjalo ubawo wethu abeza kamva bawungenisa kunye noYesu ekuthinjweni kwentlanga ezo uThixo wazigxothayo phambi kobuso bobawo bethu kwada kwayimihla kaDavide. Owababalwayo nguThixo wacela ukuba amfumanele uThixo kwayakobi umnquba kodwa nguSolomoni owamakhela indlu. Noko osenyangweni yena akahlali zitempileni zenziwe ngazandla njengokuba atshoyo umprofeti. Izulu yitroni yam, umhlaba sisihlalo senyawo zam. Yindlu enjani na eniya kuyakhela mna, itsho iNkosi, okanye yiphi na yona indawo yokuphumla kwam? Asisandla sam na esenza zonke ezi zinto? Phezu koku ukufundwa kwesi sibhalo, ndifuna ukutsho amazwi ambalwa endifuna ukuwatsho ngaphambi kokuba umzalwane uPerry azise umyalezo wakusasa. Ndifumana lena yamakhulu amathathu otyelelo lwam eTucson. Ndiza apha ngokuba ndandikhokelelwe ukuza apha. Ndiza apha ngokuba umoya oyingcwele ngombono wandithumela apha. Ndiyazi oko kungakhangeleka kungaqhelekanga mhlawumbi. Kodwa yena kangangolwazi lwam, yonke into endiyaziyo ngoThixo, ndathunywa ngumbono eTucson. Ndamangaliswa kutheni ndathunyelwa kule ntlango yendawo. Kwaye ngoko apha, apho kukho ngentetho kamoya, phezu kwesixeko, andazi nanye into efengenene emoyeni kunesixeko saseTucson. Kukho imfazwe phakathi kwamabandla, kukho uchuku phakathi kwemvaba, akukho manyano, kwaye wonke ubani uyaxhakamfula aze abambe, aze acudise, kwaye azame ukufumana lona nokuguqulela omnye kwenye inkolo. Intlango ngentetho kamoya ngokunjalo. Kodwa ngoko ndifunde eBhayibhileni ukuba apho uThixo wabizela uMoses kude kwabo abathandayo kunye nakwabo babebalulekile kuye, waza wamthumela entlango ukuya kubhala imithetho yeBhayibhile. Leyo yayiyiTestamente endala, incwadi ezine zokuqala, iGenesis, Leviticus kunye neDeuteronomy, Exodus. Andizitshongo ngokoludwe, kodwa zezo ncwadi zine, oko ngenene kukwitestamente endala, ngokuba inxenye yayo yileyo abaprofeti bayitshoyo kwiindumiso zikaDavide, nanjalo njalo, kodwa izikronike zookumkani. Kodwa lena yayiziziseko zetestamente endala, awathi uMoses wayibhala emva kokuba wabizwa kwela kubo, apho wayezalelwe khona, waze wakhuliselwa khona phakathi kwabantu bakhe, kwaye wathunyelwa entlango ukuya kubhala le ncwadi yetestamente endala. Emva koko ndiyafumana kwincwadi yetestamente entsha, apho uPaulos oyimbangi okanye ongeyumbangi kodwa umbhali wetestamente entsha. Naye waqhutyelwa ngaphandle kubantu bakhe, kwaye ngomoya wasiwa eArabia, apho wayeminyaka mithathu inesiqingatha ukuya kufumana intumakalelo, kwaye uPaulos ngumbhali oyintloko wetestamente entsha. Ngoku kukho uMateyu, Marko, Luka noYohane, kodwa babe ngababhali abathi bahlala nje koko uYesu wakutshoyo njengoko babemlandela yena. Kwaye kodwa uthabatha incwadi eya kuTimoti, neya kwabaseRoma, neya kumaHebhere, nanjalo njalo, uPaulos wafumana impefumlelo yokubhala iTestamente entsha, ethatha yonke iTestamente endala njengesithunzi, kwaye eyibeka ngolungelelwano, kwaye uThixo wayihlonipha, kwaye wayenza iTestamente entsha. Kwaye ngoku ukuba iTestamente endala kwafanele iqhutywe iphume kumbhali, kufanele aqhutywe aphume ebantwini bakhe, aye entlango, ukuya kufumana impefumlelo yokubhala iTestamente endala. Kwaye kwiTestamente entsha, umbhali wayeqhutywa ngumqambi emsa kwindawo entlango ukuya kufumana impefumlelo yokubhala iTestamente entsha. Kwaye iincwadi zityuniwe ngamatywina asixhenxe, kuya kufuneka kananjalo into ekwanjalo, ndiyakholwa kule mihla, ukuvula loo matywina asixhenxe. Ukushiya okubalulekileyo kuwe, oko okuxabisileyo, kunye nekhaya elincinci endalinikwa ngabantu, kunye naphakathi kwabantu bam bonke, nabahlobo nebandla ebelikhula, kwaye ndingaswele nto. Kwaye ukushiya oko, ukuzihluthula, uzisuse kuko, uze umke uhambe ngaphandle ukuya entlango, apho ungazi namnye umntu, kwaye yonke into ichasene nawe. Kodwa kukho into ethile malunga noThixo yokuba aqhube indoda ukuba yenze izinto ezingaphaya kokucinga kwayo, ke isenokuba kuzuko nentlonipho kaThixo. kwaye ndiyeva oko hayi yesiqhu sakho kodwa ndiyiva inyweba yokuba ndishiye yonke into ibibalulekile kum ukuze ndize apha kule nkqantosi ndize ndive ubunzima ngendlela endingazange ndive ubunzima ebomini bam apha kule nkqantosi okanye kule ntlango kodwa ndiyakholwa ukuba ekwenzeni oko nokuthobela oko uThixo akuyaleleyo ukuba kwenziwe uThixo usivulele ezimfihlelo zalo mhla wokugqibela kwaye silapha nalo myalezo ngoku bekukho abantu abanintsi abandilandeleyo kwaye oko asinto engaqhelekanga ngokuqhelekileyo umntu abantu bayathandana kwaye lona uthando luyakuqhubela ekwenzeni izinto ongacingi ukuba unokuzenza kwaye abanintsi benu nishiye amakhaya enu nishiye konke nje ukuhamba niphume nize entlango abanintsi bandibizile abanintsi bandibuzile singeza eArizona ingaba iyakuba yindawo elungileyo ke njengokuba kwakutshiwo malunga noMoses kunye nabo yayingeyondawo yeziqhamo ingeyondawo yerhanathi apha akukho msebenzi ungako ukwenza kwaye ukuphila kuxhomile kwaye iindleko zokuphila zixhomile yindawo egadalala ngenene yokuhlala iTucson, Arizona imirholo ayiphucukanga kwaye ukutya kuxhomile kunye nokuqesha ukuhlala iyindawo embi kakhulu yokuhlala ngolwahlobo kodwa inempilo kakhulu yomile kwaye thina ngamaxesha athile akufanele senze iingqondo zethu zilandele izinto zalo mhlaba kufanele sikhangele ekukhokeleni kukamoya oyingcwele kodwa into enye endikhathazayo ngokuza apha kwaye ndibaxelele abantu ke kufanele ningezi okanye kufanele nize oko ndikuyekela kumntu ngamnye ngendlela uThixo amkhokelela ngayo laa mntu ukuba ayenze ndicinga bonke kuni kufanele ayenze loo nto khokelwa ngumoya komakwenze kwaye abanintsi kuni apha ngabalapha eJeffersonville kwaye bengabebandla phaya kwaye niphume neza apha ngoku indawo endikhathazayo yindawo yokunqula kwaye ndiqaphele njengoko bendifunda esibhalweni ngoStefano kunye nentetho yakhe nje phambi kokufa kwakhe ngokuba bamxuluba ngoko nangoko emva koko ngenxa yomyalezo wakhe njengoko wayethetha wathi oobawo bethu ethetha ngamaHebhere ngemihla yamandulo indlela abazama ngayo ukufumana ukwamkeleka kuThixo yokwakha indawo yokunqula wakutsho oko uSolomoni wamakhela yena indlu okanye isakhiwo siliqhelile ibali kodwa ndiyawathanda la mazwi alandelayo noko osenyangweni akahlali yena ezindlwini ezakhiwe ngezandla kwaye enye indawo ngaphaya kuIsaya wathi umzimba undilungiselele mna iminikelo namadini nezakhiwo nanjalo njalo kodwa umzimba undilungiselele mna ungile siyaqonda ukuba wayethetha ngoko ngomzimba apho uThixo wahlala khona kuKristu kodwa ndiyakholwa namhlanje okokuba impefumlelo ezileyo kumzalwane uGreen yokuba yokuza apha yena nodade Green ukuncama indawo yabo empuma nayo ngokwayo emva eTexas ukuza apha kunye ukuqalisa bengenanto nje ngokulula ngentumakalelo beziva befanele ukuba bayenze ndiyabancoma abantu abaya kulandela inkokelo kaKristu ngaphandle kokukhathalela indleko ebadla yona nakubeni ilizwe lonke mhlawumbi izihlobo zakho ezisenyongweni zicinga ukuba uphosile kodwa ayiphosakelanga kuwe okoko usiva kukho into ethile emveni kwayo uThixo ukuqhubayo ayisokuze iphosise kwaye iyakusoloko ivela ichanekileyo jonga aba batshatileyo basebatsha umfana onesiphiwo andikutsho oku ngenxa yokuba ehleli apha kunye neli nenekazi litsha likunye nabantwana balo kunye nosapho lwalo ekufuneka belukhulisile kwaye ushiye umsebenzi wakhe nayo yonke into ukuza apha ndiqaphela ukuba kwiminyaka egqithileyo ndabizelwa kulungiselelo andizange ndibe ngumalusi ophumeleleyo ngokuba ndinokuzula imimoya ezulayo andinakoneliseka naphi na nje naphi na umoya usiya kufanele ndihambe nawo ngokuba ndinomyalezo. UYesu wathi kufanele ndishumayele nakuso esi sixeko ngokunjalo. Kodwa kukho abo abangabolusi, abolusa umhlambi. Ndinombulelo kakhulu wokuba umzalwane Perry elandela inkokhelo kamoya oyingcwele, kwaye namhlanje sinomnquba. Iye yencinci loo nto yelungileyo ukuqalela ukuze sibone yintoni umoya oyingcwele. Singazi, masiqhubeke inyathelo ngenyathelo. Ngoku ndiyakholwa ukuba uThixo uthethe kumzalwane nomtate Green ukuba baze apha kwaye bavule indawo apho abantwana bethu, endaweni yokuba ngentsasa yangecawa bakhwele iibhayisekile kwaye babe sezitratweni kwaye bajikeleze bebaleka, banendawo yokuza kunqula, endaweni yokuba sihleli apha kwaye siphulaphule kwinto ethile ebesiyive kunomathotholo, nto leyo ilungileyo. Kodwa sinjengeqela labantu sinomyalezo walo mhla. Siyakholwa ukuba uThixo usinike umyalezo, kwaye umzalwane uGreen andifuni kumbiza umncedisi wam ngokuba sikulungile injalo kananjalo umncedisi wam, sibanye kumyalezo. Umzalwane uGreen ushumayela into enye nomyalezo endikholelwa kuwo. Ushiye ikhaya lakhe, ushiye abantu bakhe, ushiye icawa yakhe, waye ndiyakholwa waye ngumongameli wesithili okanye into ethile yomnye wemibutho. Wancama yonke into xa weva oku, washiya yonke into ebibalulekile kuye ngokunjalo ukuza entlango nje ukuquma oko uThixo asinike kona. Ngoku ndithi ndiyakholwa akufanele ibe sentliziyweni yethu kuphela, kufanele ibe luxanduva lwethu ukumxhasa yonke into esinokuba nakho, ukuba size ezinkonzweni, ukuba size apha ukuza kunqula, kwaye sizokuyenza le ndawo apho uThixo anokutyhila kuthi izinto anazo ngathi ukuba asityhilele. Kwaye njengoko ilizwi lakhe lathi umyalezo awuzi kum ngokunikwa kwempefumlelo njengoko kusenzeka mhlawumbi kwabanye bethu, kodwa wathi ndilapha ukuxhasa oko uThixo akunikezeleyo, enjani intetho. Kwaye ndiyakholwa ukuba sonke siya kusebenzisana, siya kubeka iintliziyo zethu kuyo. Ndiyazi ukuba ngamnye kuni ukuba niziva ngendlela endiyiyo, ndilambile kakhulu ukubona umoya kaThixo ushukuma, andinakho nje tu ukunyamezela. Amanye amava endithe ndanawo phezulu entabeni nje ukuva oko kwakhona okokuba into ethile yokuba xa ndandiqala ukusindiswa yayizuke kakhulu entliziyweni yam. Kwaye singafika endaweni singahlala kwaye siyayibona phakathi kwethu okokuba siyafa. Njengoko sihleli apha entlango, ndiba phakathi kwabazalwane bam bathetha nam kwaye nam ndithetha nabo okoko ngendlela encinci yokujonga ukuva phandle phaya ngomoya, njengoko kwakunjalo ukubona nje imeko yala mzalwana, ukubona kungalunganga. Ndaqalisa ukuva thina singqengqa simka kumoya, iba yinto eqhelekayo kuthi kufanele sinqule sikumoya, apho umoya kaThixo, hayi kuphela umyalezo wethu, kufanele ube lidangatye leyure, kufanele ibe lidangatye ezintliziyweni zethu, yabona? Kufanele ibe sezintliziyweni zethu, okanye asinakho ukuyibonakalisa ebantwini kakuhle. Umoya kufanele uthwale umyalezo ngokwawo, kwaye ndiyathemba kwaye ndikholwa kuni nonke ngabanye ukuba ningamakholwa enene. Ngoku bafuna utishala besikolo secawa, baza kufuna abaqeshwa, kwaye ndifuna ukutsho oku ukuze nibe nokuqondisisa eli libandla lam. Bendilapha iminyaka emithathu kwaye ndibe nesango elinye elivulekileyo kum. Lowo ngumzalwane Mark ondicele ndize kushumayela, uThixo amsikelele. Andikhange ndimenywe nangomnye wabantu. Andinanto ndiyichasileyo nabo, balungile. Umzalwane uBrock, umhlobo olungileyo wam, umzalwane Gilmore, abaninzi babazalwane bakwamoya apha, ngenene ngenene, ngabahlobo bam abanzulu. Ndiyabathanda, akukho nto ndiyichasileyo ngabo. Ndiyayiqonda indawo abame kuyo, abanakundimema phaya baza bashiyeke kwimibutho yabo yabona abanakuyenza loo nto ngokuba ukuba bayayenza bayakukhutshelwa ngaphandle ke uyabona indawo abeme kuyo ndibe nento ekwanye ebefuneka ndijongane nayo kodwa bethu ingasoloko injalo funani ubukumkani bukathixo tanci intando kathixo kwaye ekubeni ngoku umzalwane egreen uthixo emthumele apha kwaye wasivulela icawa enje ngoluxabisekileyo ukholo esikholelwa kulo sifanele sibe nombulelo kakhulu kuthixo kwaye sibekho kuzo zonke iinkonzo sithabathe yonke indawo esinokuba nakho kwaye ukuba siyacelwa ukuba sibize sithandaze sifune senze masibe ngamajoni kanye nje ukuncama ukuyenza loo nto yabona gcina umyalezo uhloniphekile kwaye uphile ubomi obulungileyo sukuvumela isidyobho size kuwe siphila kwixesha eliphelileyo kakhulu ngoku sisemva kakhulu kwiyure masuphile wona cocekileyo ke ubomi bam ubomi bakho bonke ubomi bethu bufumaneka buqoqoshiwe phambi kothixo abantu bethu abatsha bahla nje benyuka beqhuba ukusuka kwindawo ukuya kwindawo ukusuka kumboniso ukuya kumboniso kwaye bekhukuliswa kude nakude ukumka kuthixo injalo ngoku leyo yinyaniso ndibona ebantwaneni bam ndizibona ndingena kwindawo apho kungekho nifanele thina kunye sinqule uthixo itsho njalo ibhayibhile xa sibona lo mhla usondela okuya kuninzi kuhlangana ukuba kukho abantu ababini kuphela apha uya kuba ngomnye wabo ngoku oku kwaye ukuba siyahlangana size sinqule kunye emva koko nje si into ethile engenye malunga nayo uYesu wathi xa ababini okanye abathathu behlangene egameni lam ndilapho phakathi kwabo ngoku njengoko benditshilo ngaphambili umzalwana uGreen undixelele kwaye uyitshilo umfazi wam uyeza wandixelela oku akutshiloyo xa bendingekho okokuba kwaye wathi ngale ntsasa ipulpiti ibivulekile nangaliphi ixesha ngokuba ngokuqhelekileyo okokuba ivulekele kum ukuba ndithethe ngoku ngokuqhelekileyo kufanele ndiqhube yonke indlela ukuya eJeffersonville Indiana ukuya kunikezela umyalezo athe uthixo wandinika wona ukuba ndiwuzise ebantwini ndihamba yonke indlela ukuya eJeffersonville Indiana kwaye nonke ngabanye kuni nifakela iminxeba ukunqumleza izizwe kwaye ninxibelalanisa iingcingo nezinto ukuze nifumane umyalezo ngokuba yiloo nto esiphila kuyo yabona yiloo nto esilapha ngayo kulungile akudingeki senze oko kwakhona uthixo undinike umyalezo ndingaza kanye apha epulpetini ndize ndiwushumayele kwaye ndizive ekhululekileyo kuyenza loo nto ehe kwaye ndiyakholwa ngoko ukuba uthixo usomandla uya kunisikelela ukuba nje niya kuma nixhase le nkonzo ngoku eli qela labantu hayi kuphela oko kodwa masiphume ukuya kubona ukuba asinakufumana abanye beze ngaphakathi yabona masithethe nabanye naphi na thetha nabo malunga nebandla lethu noko limele kona into ibandla lethu silapha sifuna wena uze zisa abangaziwayo kwaye ndiqinisekile kuya kulunga kuthi sonke yabona sinesakhiwo sinombulelo ngaso sinombulelo ngale ndawo ukuba sihlangana ngokudibeneyo kodwa noko osenyangweni akahlali ezitempileni ezenziwe ngezandla yabona ngokuba izulu yitrone yam nomhlaba sisihlalo senyawo zam kwaye iphi indawo yam yokuphumla kodwa umzimba undilungiselele wona mna kwaye singumzimba kaKristu njengoko sisuka kwisakhiwo ukuya kwesinye isakhiwo ndiyakholwa ukuzisa umyalezo wethu kwaye siyakuhla sibe neenkonzo zempiliso kunye nayo yonke into inkosi etyhila kuthi ukuba siyenze siyakuba nayo kanye apha enkonzweni ide ikhukhumale ibe nkulu kakhulu kufuneke uyithabathe uyise kwenye indawo nakwenye indawo ade abuye uYesu uThixo anisikelele masithobiseni iintloko zethu
Dear God, as we stand here on this platform which represents
Thixo othandekayo, njengoko simi apha kweli qonga elimele kanye ngaphaya kwesibingelelo apha, siyaqonda siluhlanga olufayo lwabantu ngendlela oyiyo lomhlaba. Sijonga ngaphandle ezitratweni kwaye isono sibhalwe kwindawo yonke kwaye uzuko lwenkosi lumka ngesantya esikhawulezayo. Kwaye siyazi xa uzuko lwenkosi lusimka nalo ibandla lihamba nalo Thixo sifuna ukuba phaya
Just a few days ago, standing here on the streetcar, just
nje kwintsuku ezimbalwa ezigqithileyo simi apha ekoneni estrato njengaphaya kwestrato sijonge umngcelele usihla ngesitrato kwaye sibona ezonqwelo zomkhosi zindala zemfazwe yokuqala zikhokela indlela emva koko kuza inkulu enzima inqwelo yomkhosi ishaman emva kokuya kulandela ezinye nezinye nezinye emva koko iGold Star Mothers ezincinci ezaphukileyo iintsapho zinenkosikazi elilayo kunye nenkwenkwe edlakadlaka ephulukene noyise wayo umama omdala uphulukene nonyana wakhe ndacinga obunjani ubuhlungu ukuma ezikoneni zestrato kwaye ndibukele into enjeya igqithayo emva koko ndaqwalasela njengoko zigqitha esi sakhiwo umculo waguqukela ku phambili majoni obuKrestu bedlala ngesingqi sabo ngasemva kodwa xa bagqitha le ndawo Thixo othandekayo ndicinga ngelinye elikhulu ixesha elizayo kwaye elo iyakuba luvuko xa omdala abadala bayakuza kuqala abangcwele amaqhawe kuba thina basaphilayo nabaseleyo asisayi kubathintela okanye sibaphangele abo baleleyo kuba ixilongo likathixo liyakudanduluka baze abafele kuKristu bavuke kuqala emva koko sibona leya inkulu nje abantu behamba benyukela phezulu esibhakabhakeni kwaye siyakuba simile silindele uguqulo lwethu sisazi siyakuba semgcini nathi thixo senze sibe ngamajoni anyanisekileyo kuphela abo bazibandakanye ngokwenene kwaye bebesemfazweni bayakwazi into okuyithethayo ngenene okuya ukubona ezonqwelo zomkhosi ziqengqeleka kwaye thixo sicinga ukuba abo babesemfazweni yobomi bayakwazi ukuba kuthetha ntoni xa silinde ithuba lethu kuba ube sendaweni nasendaweni eluvukweni ukunyukela ngasentla kwaye oku umzalwane wam omncinci eme apha oqeqeshiweyo kakhulu elungele enxityisiwe elindele indoda endala ibeke izandla phezu kwakhe yena lowo uligala elidala ukusuka phezulu phaya kumgca ongaphambili esazi ukuba kufanele ezibandakanye edabini naye Thixo othandekayo ngezi zandla zingafanelekanga ndizibeka phezu komzalwane wam ekumeleni ezakho Sikelela umzalwane uGreen Thixo othandekayo endimsikelelayo egameni likaYesu. Wanga angathwala lo myalezo Nkosi awuse kwesi sixeko naphina apho uya kumbizela khona. Wanga angathembeka azaliswe ngumoya aphile ubomi obungenakuhlazeka. Thixo menze abe nenhliziyo yabantu yokuba abe nokubafundisa. Aze abakhokele, abaqhubele endleleni esiyinqwenelayo sonke ukuyihamba, siphe Nkosi. Sikelela umfazi wakhe unyanisekileyo, abantwana bakhe abancinci. Sikelela imizamo yethu apha sihlangene njengamaKristu apha emhlabeni, okokuze sithwale levangeli iye eziphelweni zehlabathi. Thumela umoya wakho phezu kwakhe Thixo, sithandaza igameni likaYesu Kristu njengoko simnikezela kuwe. Amen. Thixo akusikelele mzalwana uPerry thwala ilizwi likaThixo.